waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maali wanaagsan dhammaan tiimba. Waa isniin bisha Sebteembarna ay tahay 25 sanadka 2023. Magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ugu waaweyn: wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee dalka Australia oo sheegay in codka baarlamaanku uu hagaajinayo ama wax ka qabanayo caafimaadka dadka dalkan loogu yimid; booliska Darwinna waxay dacwo ku soo ogeen haweeney lagu eedeeyey inay weerar gacana ku qaaday wasiiradda koowaad ee gobolka Northern Territory, Natasha Files. Wasiirka caafimaadka iyo xanaanada waayeelka Mark Butler ayaa sheegay in codka baarlamaanka ay ku yeelanayaan dadka indigenousku ay kor u qaadayso ama hagaajinayso caafimaadka dadka dalka loogu yimid. Tan ayaa imanaysaa kadib markii 125 ururo caafimaad ay soo saareen qoraal ay si rasmiya ugu taageerayaan codka ha ee aftida soo socota. Dhanka kalena, cod aruurin cusub oo uu sameeyey joornaalka The Australian ayaa muujinaya in taageerada loo hayo codka baarlamaanku uu heerkii ugu hooseeyey gaaray. Cod aruurintan oo online looga qaaday dad gaaraya 1,239 qof intii u dhaxaysay 18 ilaa 22 bishan Sebteembar, waxaa codka ha taageersan oo keliya 36%. Aftidan ayaa la qaban doonaa 14 bisha Oktoobar. Codaruurinta ayaa waxaa sidoo kale ka muuqda in dadka maya u janjeera ay u badan yihiin haween iyo dhallinyaro. Booliska Darwin ayaa dacwo ku soo oogay haweeney lagu eedeeyey inay weerar gacan ah u geysatay wasiiradda koowaad ee gobolka Northern Territory, Natasha Files, oo iyadoo meel suuqa joogta keeg kareem ka buuxo wejiga looga dhuftay. Booliska ayaa ku oogayaa haweenaydan 56 ah inay weerartay wasiiradda koowaad subaxii xadda ahayd, waxaana maxkamad la horkeeni doonaa 10 bisha Oktoobar. Wasiirka maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka ee dalkan Australia, Mary Watts, ayaa guddi u magacaabay fulinta nidaam interneta oo cusub oo ammaanka dadweynaha ka taageeraya sidii looga jawaabi lahaa masiibooyinka ama xaaladaha degdega ee dhaca. Mr. Watts ayaa ku dhawaaqay guddigan mar uu khudbo ka jeedinayay maalintii koowaad ee shirweynaha qaran ee u diyaargarowga dababka jiqda ama duurka, shirkaas oo ka dhacaya magaalada Canberra maanta. Dhanka isboortigana, kooxda Tottenham ee Premier League dalka UK oo uu hogaamiye hadda ka yahay Ange Postecoglou ayaa sii wada guulihii ay ka gaarayeen cayaaraha iyagoo weli aan marna laga badin, waxayna 2-2 isku barbardhaceen kooxda Arsenal cayaartaas oo ka dhacday garoonka The Emirates. Sadaasha hawada Brita oo Talaada, magaalada Melbourne waa cadceed iyo 11 digrii, Sydneyna waa 18 iyo qayb ahaan daruur. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo lacagta ama dollarka Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.